and to the great name of thy anointed child, the Lord Jesus.
Asegameni elikhulu lomntwana wakho ongcotshiweyo inkosi Jesu Kristu siyakubonga ngokuphila kwakhe nangomusa wakho ochithekele ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele. Uma nje besingama ukubala izibusiso eziningi esinikezwe zona bekuyoba yezingena kubalwa. Siyabonga ngempilo yethu nangazo zonke izibusiso ezinkulu imali ebingena kuzithenga. Ye wena uye wathi ngokucebile ngomusa wakho wakubeka phezu kwethu futhi singabantu abanenhlanhla yokwazi wena. Futhi izinhliziyo zethu zifisa ukuthi labo abangakwazi wena futhi abangenabo ubungane nawe ukuze bajwayelane nawe futhi izono zabo zithethelelwe futhi babe nobungane nawe Baba, ngokuba wena wathi ngimnene futhi ngithobile futhi isiphambano sasilula futhi imithwalo yayilula. Futhi sikhulekela nje ukuthi uzobonakalisa lokho kulowo nalowo kulobo busuku. Uma ngenhlanhla kungaba khona abanye lapha abangakwazi wena, kwangathi bangeza kulobo busuku futhi bemukele wena. Siza abaKristu njengoba eqhubeka busisa lamaculo kulobo busuku avela kuabantu abaculayo. Futhi usisize emvuselelweni ezayo lobu busuku obuhlanu Nkosi, siyazizwela lokho kungaba intando yakho ukuthi singanikela lobu busuku enkonzweni ngaphambi nje kokuba sigubhe ukuvuka okukhulu nokubethelwa ukuvuka kwenkosi yethu. Yiba nathi manje woze ezwini lakho Nkosi futhi usikhoze futhi sengathi singaba nenhlanganyelo ngasezwini ngomoya kaNkulunkulu egameni likaKristu siyakhuleka. Amen.
It is such a privilege to try to stand before one person.
Kuyinhlanhla enjalo kuzama ukuma phambi komuntu yedwa ukukhuluma ngenkosi Jesu futhi ngiqaphelile enkonzweni yami. Ngibona indaba nje kuNkulunkulu noma ngabe kukhona ishumi nambili noma kukhona izinkulungwane unomlayezo ofanayo ngaso sonke isikhathi wabantu okungumusa wakhe.
Our subject tonight starts back with one of the most beautiful.
Indaba yethu kulobu busuku iqala emuva ngesinye sezilungiselelo ezinhle kakhulu zombhalo. Ngicabanga ukuthi wonke umbhalo uphelele nje, alikho iphutha elingatholwa ezwini likaNkulunkulu, liphelele nje kodwa indikimba esiyicubungulayo ingezinye zezindikimba eziqhamile zombhalo ngenye yezimpawu zobuMesiya bakhe. Yazi abantu bangeza kulo mhlaba futhi bangenza zonke izinhlobo zezinkulumo nazo zonke izinhlobo zezithembiso, kodwa uma bengakwazi ukufeza lezo zithembiso ngani? Izithembiso zabo azisizi ngalutho kakhulu. Kodwa uma umuntu efika futhi engenza isithembiso bese ke ekwazi ukugcwalisa lezo zithembiso, lokho kwenze izwi lakhe libe lihle.
And he was the only man
uthi wayenguye yedwa umuntu owake waphila emhlabeni ongenza lesi sitatimende, nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi futhi nginamandla okukuphakamisa futhi ngibe nenhlanhla enkonzweni yami yokuma ngasethuneni labasunguli abaningi abakhulu benkolo, abasunguli abakhulu abanjengoMohammed nabaningi bezinye izinkolo ezivelele zezwe. Kodwa ngamunye wabo unendawo ephawuliwe lapho umsunguli wabo afela khona futhi wangcwatshwa futhi ulele lapho kuze kube yilolu suku. Kujoka manje ngokwemvelo angikaze ngibe nenhlanhla yokuma ngasethuneni elivulekile lapho Kristu wabekwa khona nethuna lalingena kumbamba, ngokuba nguye wathi ngibeke ukuphila kwami phansi, akakho ongakwemuka kimi, ngiyakubeka phansi futhi ngiyakuphakamisa futhi. Futhi kuphela kwenkolo emhlabeni engafakazelwa ukuthi iqinisile inkolo yobuKristu. Inkosi yethu ayigcinanga nje ngokufela abantu bayo, kodwa yabuye yavuka ngenxa yokulungisiswa kwabo futhi yenyukele phezulu kulobu busuku futhi ihleze esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, nomoya wayo uhlala ebandleni layo nabantu bayo. Yenza zona kanye izinto ezifanayo eyazenza ngenkathi yayilapha emhlabeni, iqhuba inkonzo yayo futhi emva kwalokhu kuza umoya ngcwele kahle kakhulu wehla futhi usigeze ebudleni bakhe obukhulu ngavele ngaphefumulelwa ukuba ngiwakhulume lawo mazwi futhi ngisho ukuthi ngolunye usuku olukhazimulayo lapho zonke iziphiwo ezisebandleni ziyovele zibekelwe eceleni endaweni yokubasela njengoba kwakunjalo Nomoya ongcwele qobo lwakhe uzovele nje uthathe ibandla ekulawulweni kunjalo othando lobuNkulunkulu kuze kube yilapho abagulayo bezophulukiswa izimpumputho ezizobona izinyonga zizohamba ngaphandle kokubekwa izandla phezu kwazo kuzoba ubunye obukhulu nje futhi ngenkathi simaku lokhu kuza onyakeni nasesikhathini esikuzo futhi sayibona leyo ndoda ihamba noma yaguqulwa lapha ikobisa ikhanda layo phakathi kwamadolo ayo futhi inesimo somgogodla esasiyigobise kanje futhi sayidonsela phansi futhi ngisahlezi lapho yaqala kuyendezela yemuva naphambili kuleyo emuva Konako kubona leyo ndoda ibuyele emuva futhi ihlale phansi emva kokudlula emceni womkhululeko nokwazi ukuthi yenze isitatimende futhi yathi iminyaka eminingi yayilukhuni ngempela ukuzwa ezindlebeni zayo nokubona inkosi uJesu ivule lezo zindlebe ngokuphelele yaze yezwa nokunyenyeza okuncane kakhulu ibuyele emuva futhi ihlala phansi ibeke izandla ezindlebeni zayo ikhala usomabhizinisi indoda eyayi shayela amakhulu mamayela ukuze ifike lapho kona ke emva kwalokho emsamo ubufakazi balabo bantwana beza lapha abantu ababekade bese simweni sibucaye kuze zonke izinhlobo zezifo abavela ezweni lonke benikeza ubufakazi bezimbo zabo nokuthi babebulawa kanjani umdlavuza nezinto ezehlukene futhi nampa ngokwetshelekile bephulukisiwe lokho kungokunye nje ngokuqinisekisa kobumesiya bakhe obuqhubekayo Kungu kuqiniseka ukuthi ubuKristu buyiqiniso yikho enye inkolo eyiqiniso ngaphandle kobuKristu futhi kuyiqiniso uKristu uyiqiniso futhi yena inkolo kaKristu ayifanga kanye noKristu ngathi ukuthi yafa kanye naye kodwa yavuka naye futhi yena kulobu busuku usabufakazela bumesiya bakho obukhulu Siyafundiswa incwadini ethize encane engangiyifunda esikhathini ezithile esedlule ebizwa ngokuthi The Prince of the House of David. Ngikholwa ukuthi yabhala indoda ebizwa ngokuthi u-Ingram futhi kucatshangwa ukuthi nguye ingxenye yayo qiniso futhi ikhishwe komunye umbhalo wezandla omdalo embhalweni wezandla wesikhumba kusukela eminyakeni eminingi emuva. Ukuthi kwakukhona umJuda osemusha ePalestine ngesikhathi sifanayo uJesu wayelapho futhi yena ebhalela uyise eAlexandria wayegcina ukuxhumana noyise mayelana noJohane umbhaphathizi noJesu owazibiza ngokuthi uMesiya futhi phakathi lapho unikeze isithombe esihle sokuhleleka kwethu kulobu busuku Washo ukuthi uMartha noMaria noLazaro babengabangane besifuba bakaJesu ukuthi emva kokufa kukaJosefa ukuthi bahamba uza ukuzohlala nabo futhi abe nabo uLazaro wayefunda ukuba umbhali ethempelini futhi uMartha noMaria nabo babengena baba nomama ngakho ke benza uhlobo lwezindwangu ezelukwe kwavela umfanekiso kuzo zethempeli izindwangu ezincane nezinto umsebenzi wokuthunga futhi lokho kwabanika kuthile okumele bakwenze futhi uJesu ufika ukuzohlala nabo ngaphambi kokuba azazise ukuthi wayengumesiya
and Lazarus had been down to the river to hear the preaching of John
Futhi Lazaro wayekade esezandze fuleni ukuyozwa intshumayelo kaJohane ngakho ke wabuya futhi wabatshela ukuthi umprofethi omkhulu owayephume eGalile evele ehlane nalokho ayekumemezela ukuthi ukufika kukaMesiya kwase kuseduze futhi uLazaro wayengazi nakancane ukuthi yena impela ikhuluma naye kwakunguMesiya qobo lwakhe
And one day he persuaded Jesus
futhi ngolunye usuku wancenga uJesu njengoba kwakunjalo ukuba ehle naye ukuze ezwe lomprofethi eshumayela futhi uJohane ezansi lapho engagqokile ngamazwi akukumele umuntu nje owaziwayo ojwayelekile engagqokile njengomphristi omkhulu ngokuba uNkulunkulu akahlali endleleni esigqoka ngayo uNkulunkulu akale ndaba ngakho kakhulu inqobo nje uma sigqoka ngokuhloniphekile futhi sibukeka kahle Akuthi ngekile ukuthi ube nokololo wakho uphendwezelwe noma ugqoke umshuqulo wamatoti ekhanda lakho uNkulunkulu ufuna ube nenhliziyo ethobekile ezithobayo yilokho uNkulunkulu akufunayo
Jesus
Uthi njengoba ebona uJesu eza noJohane empaphathizweni wakhe uJohane waphenduka futhi wabheka futhi wathi bheke udli kaNkulunkulu elisusa izono zezwe
Jesus was baptized of John. They say that he returned back later to the home of Lazarus. Lapho
Jesu epaphathizwa nguJohane, bathi kamuva wabuyela ekhaya likaLazaro noMatha, futhi njengoba ehlala lapho ezintafuleni labo, walala emibhedeni yabo lapho eBethania, futhi ngolunye usuku uNkulunkulu wakhuluma noJesu futhi wamtshela, "Ngifuna usuke kule ndawo futhi uye lapho engizokukhombisa khona." Manje siyazi ukuthi iBhayibheli lathi uJohane ngcwele osihlani verse leshumi nesishiyagalolunye uJesu wathi angenzi lutho ngaphandle kokuthi ubaba angibonise kuqala ukuthi ngenzeni futhi manje uNkulunkulu wayefanele amkhombise kodwa-ke ukuthi enzeni kungenjalo wayengeke asuke eBhethania ngakho waphuma cishe uhambo lwezinsuku noma ezimbili Futhi masinyane Lazarus wagula futhi bathumela kuba kubizwe uJesu kodwa esikudleni sokuza uJesu wavele wakushaya indiva kubizwa manje bekungeke yini kukwenza uzise uxakile uma kumele usiyenze lokho na kuzokwenza uzizwe sengathi awu akalandaba nathi Kodwa uma nje ungama mzuzu ukukhumbula lokho ukuthi zonke izinto zisebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda uNkulunkulu akukho lutho emhlabeni olungahamba kabi inqobo nje uma uNkulunkulu izinyathelo zolungileyo ziqiniswa yinkosi futhi kodwa-ke bathumela futhi kuJesu futhi yena ngokusobala wabushaya indiva ukubiza kwabo futhi waqhubeka nje ngemva kokuba sekwedlule izinsuku ezine wathi umngane wethu uLazaro ulele futhi ngenxa yenu ngiyajabula ngokuthi bengingekho ngokuba wayekhona babeyozama ukumjola ukuba enze into okwakungeyona intando kaNkulunkulu
Oh,
ngingama kanjani lapho mzuzu ukuthi kanjani sikhele eziningi ngezinhloso ezinhle abantu bazama ukubiza abantu baphume entendeni kaNkulunkulu indoda kufanele ilwazi ubizo lwayo luphelele kufanele wazi ukuthi wenzani futhi hayi nje ngendlela emahlaphahlapha noma uvumele imali ikudyonze usuka kwenye indawo uye kwenye noma ukuthanda ngabantu ukwenze kungakhathaleki ukuthi uthandwa kangakanani ngabantu uthembe kangakanani ufanele ngazo zonke izikhathi uqale ufune uNkulunkulu ukuze wazi icebo lakhe nentando yakhe Manje ngekathi uLazaro egula kwabonakala kuxakile ukuthi wayengabuyele muva kodwa uJesu wathi ngiyajabula ukuthi bengingekho ngoba bebeyoncenga bathi manje ungani ungezi ngapha na ungani ungenzi lokhu futhi ungani ungamvuzi na ubavuzile abanye kodwa uJesu wayazi kangcono uJesu wayazi ukuthi iyini intando kaBaba Futhi kuyinhlanhla ngaka ukuyiyo ukuthi singayazi intando kaBaba uma sizofuna uNkulunkulu uNkulunkulu uyokwenza yaziwe intando yakhe Ngingamane ngazi ukuthi bengisentandweni kaNkulunkulu uma ngingakaze ngikhulume nomunye umuntu kunokushumayela kubantu bayizinkulungwane eziyishumi njalo ebusuku ngentando kaNkulunkulu ngingaqoka ukwazi intando kaNkulunkulu Ngikholwa ukuthi kwakunguta video wathi ngingaqoka kuba uDomede kwe noma ukuthile endlini yenkosi yami kunobuhlala ematendeni nababi
What a privilege to find our place in
God. Kuyintlanhla engakanani ukuthola indawo yethu futhi sihlale lapho. Akunendaba ukuthi uDevil uzamazama kanjani akushoyo nokuthi uqolodela kanjani. Hlala uqondile entandweni kaNkulunkulu. Qaphelani khona ke ngenkathi uJesu ethi manje ufile. Babecabanga ukuthi wayelele wathi ufile futhi ngenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho kodwa ngiyomvusa. Oh hey, kwakungekhona ngizohamba ngibone ukuthi ngingakwazi yini. Ngizohamba futhi ngizame kodwa ngizohamba futhi ngimvuze ngokuba wayazi uNkulunkulu wayembonisile ngombono ukuthi uLazaro wayezophuma kulelo thuna futhi kwakungewona umsebenzi wokuqagela. Oh, uma uNkulunkulu engakwenza noma nini lapho uNkulunkulu ekhombisa umbono walokho okuzokwenzeka kuzoba ngaleyo ndlela impela. Uma umbono uvela kuNkulunkulu kumele kube njalo. Bengingama kanjani lapha endikimbeni yami futhi ngivele ngicaphune nje amahora izindaba engizaziyo. Ye ezindabeni lapho ngingacabanga wo uNkulunkulu ngokuqinisekile uzokwenza. Ngiphuma nje futhi ngizama nje ukuhlola ukholo lwami ngakho kodwa izikhathi eziningi akusebenzi. Kodwa uma uNkulunkulu ekhombisa umbono wo he kuzomele kwenzeke nje angeke kwahlileke futhi ngenxa yokuthi uyakwenza manje kuba ufakazi obungenaphutha bokuthi usengumesiya ukuthi ubumesiya bakhe bubekwe uphawu ngezibonakaliso nezimangaliso zokuqinisekiswa kwezwi lakhe elibusisiweyo. Bese kuthi-ke ukucabanga ukuthi uLazaro ngenkathi egula angekho waziyo ukuthi kuyini ukugula uze ube nakho ekhaya lakho uqobo futhi ngineqiniso ukuthi zonke kulobo busuku singazwelana noMatha noMariya ngendlela kuphela kwakhe umenzi wesingwa ababenaye umfowabo elilempetele egula futhi mhlawumbe odokotela basebemdelile. Sifundiswa ukuthi wafa ngokopha emaphashini mhlawumbe isifo sofuba futhi wafa ngaleso simo futhi ngekathi egula kakhulu nodokotela wayesemdelile wayesehlulekake uJesu kuza kumngane wakhe. Manje leze kwakuyizikhathi ezimnyama ngempela. Ngawacabanga lawo maninikazi amabili amahle ethumela ukuba uJesu yeze futhi wenqaba ukukwenza na ngemva kokuba sebephumile esontweni futhi baphika inkolo endala yomthetho futhi babezihlukanisile nabanye abalingani bezwe futhi babebeka ithemba labo lonke kule ndoda uKristu ababekholelwa ukuthi uMesiya. UKristu wabeke esebabhekisela phansi. Oh, zonke saba nalolo hlobo lwezehlakalo. Ngiyakhumbula ngenkathi ngiqala kuphenduka ukuthi abantu bakithi babecabanga kanjani ukuthi ngangilahlekelwe ingqondo yami. Awu, bathi uma ugcine lolo hlobo lwenkolo uzoba sesikhungweni sezinhlanga ezinsukwini ezimbalwa. Nge waba nento efanayo yabantu abahlekisa ngawe nabalingani bakho bethi uhambe ekugcineni okujulile kodwa unqobo nje uma ukukholwa kwakho kuKristu yonke into izophuma kahle. Ngalokothi ukatezeke ngalokho futhi ngiyakhumbula ukuthi abantu banjani. Ngangihlangana nomngane wami womfana namantombazane amancane engangihamba nawo ngihlangane nawo emgwaqeni futhi wathi Pili usuphenduke umgimbi womgcwele. Ngangingenandaba ngokuba ngangazi ukuthi kukhona ukuthile okwakwenzekile ukuthile okwenzekile futhi enhlizweni yami ngakukholwa ukuthi owangempela umoya ongcwele wangoqobo iminyaka engamashumi amabili nane isidlulile futhi kugcinile kwehange nje lapho kulobu busuku nginokuzimisela kufanayo ukumkhonza njengoba ngenze ngobusuku bokuqala ngamthembisa kuleyo ndawo encane yezinkuni. Impela kukhona ukubambile.
Dark hours has come. Tragics has come.
Amahora obumnyama lifikile izindlekelele ifikile izindumalo zifikile ukufa kufikile kodwa phambi kwakho konke ngiphumula kulelo thembe lihle ukuthi wathi ngikuvuka nokuphila okholo yimi ngaye sifile noko uya kuphila. Ukholo lami alakheleki lutho kunegazi likaJesu nokulunga lakho konke komphefumulo wami kuphela amandla kodwa-ke uyithemba lami lonke nokuhlala kuKristu idwala liqinile zimile yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezibishayo impela.
Oh,
kufanele ukuthi kwakuyizikhathi zobumnyama lapho udokotela wabo esebahlulekisile lapho umngane wabo esebahlulekisile uLazaro manje wayefa futhi lafika usuku lwesine futhi wopha kokugcina waya ukuba abe noNkulunkulu. Bamkipa, bakipa ikazi emzimbeni wakhe, bafaka izinongo, nesinongo, ispaeknati emithanjeni yakhe, bamsonge ngendwangu, base bemlalisa ethuneni, futhi walala lapho izinsuku ezine efile, umzimba wakhe wonuka. Manje noma bani yazi ukuthi umzimba womuntu uba yizicucu cishe ngemva kwamahora angamashumi ayisikhombisa nambili yingaleso sizathu Jesu wayefanele avuke ngaphambi kokuba kuphele izinsuku ezintathu futhi amahora ngamashumi ayisikhombisa nambili ukubola kuyangena futhi uDavide ebhayibhelini wathi iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili ngaphambi kokuba uKristu azale ngaphansi kokuphefumulela kukamoya ongcwele wathi ngeke ivumele ngcwele wami ukuthi abone kubola futhi ngeke ngishiye umphefumulo wakhe esihogweni yingaleso sizathu athi bhubhisa lo mzimba futhi ngizowuvusa phakathi kwezinsuku ezintathu. Wayazi ukuthi akukho kubola kuyongena kungakho afa ngolwesihlanu ntambama futhi wavuka futhi ngesonto ekuseni ingoba wayazi ukuthi akukho nelilodwa engqamuzana lalowo mzimba obusisekile elalingathintwa kubola ngokuba izwi likaNkulunkulu alinaphutha kakhulu.
Oh,
uyaligcina izwi lakhe kuze kube sekupheleni akayikuvuma ngcwele wami ukuthi abone kubona futhi akayikushiya umphefumulo wakhe esihogweni izwi likaNkulunkulu elingenaphutha lalingenakuhluleka lapho kwakulelo mzimba wakhe. Impela abantu bayabuza bathi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kodwa kwaba phakathi kwezinsuku ezintathu nobusuku obuthathu washo wayazi ukuthi kwakungeke ngokuphelele kube izinsuku ezintathu nobusuku ngoba ukubola kwakuzongena ngakho lapho kwakukhona uLazaro kwase kudlule izinsuku ezine ikhala lase livele liwele ngaphakathi ebusweni iminwe yayisivele iphendukile izimpethu zesikhumba zase ziqale kuhunquzela emzimbeni wakhe futhi zidla inyama yakhe. Wo, kufanele ukuthi kwakuyihora limnyama kunawo wonke lowo mndeni omncane owake walibona. Umngane wabo usehambile isonto labo baxoshwa umfowabo wayefile futhi abantu babebakholodela futhi bebahleka njengoba lawo mantombazanyana amabili ahlala ndawonye ekhaya efake amaveli amnyama ebusweni bawo njengomkhuba wasempumalanga behlezi lapho bekhala izinkembezi futhi belila ngokuhamba komfowabo. Ngakho lapho babekhona akekho ngaphandle kwalowo ohlala kulolo hlobo lwekhaya akekho ngaphandle kwalabo aba hlale eceleni kwabathandekayo babo. Siyazi abaningi benu niyazi ukuthi sihlala kanjani eduze kothandiweyo wethu Ronya kubona uhlezi eduze kwalowo mfanyana mfowethu uRobesini ngiyakubona wena notetewethu uRobesini nihlezi eceleni kukanina wakhe. Wo, nibaningi kangakanani ngiyazibona ngihlezi eceleni kwendane yami encane engasekho cishe enezinyanga ezisishiyagalombili kudala. Siyazi ukuthi ziyini lezo zinto. Wo, amahora amnyama kangakanani kodwa kwakuyihora limnyama kuna wonke wake wabonwa yilowo mndeni omncane futhi cishe ngaleso sikhathi uJesu uyafika enkundleni kungukuthi ngokuvamile yileyo ndlela akwenza ngayo kusebumnyameni okwedlula bonke behora bese-ke uJesu efika enkundleni. Kakusazathi le eBabiloni kokunye ukuza eminyakeni eminingi edlule ngenkathi abantwana abathathu bamaHeberu ababethathiwe ezansi lapho abathunjiwe besuka ezweni lakubo babedabukile ngoba babethunjiwe babedabukile ngoba yayingekho indawo yokukhonza kodwa babesaphila ngokweqiniso kuNkulunkulu. Kwaseke kufike isigejane sabakhohlisi futhi bedlulisa izimemezelo ukuthi noma ngubani ongeke akhothamele isithombe okwakuphambene nenkolo yabo wayeyophonswa izithandeni zomlilo. Futhi inkosi inokuxabana kwayo okukhulu yaphuma yathi noma ubani ongeke asikhothamele lesi sithombe umele angene kulezi zithande zomlilo futhi ashizwe. Manje kokukhona isikhathi sokudlola futhi kukhona njalo isikhathi sokudlola yonke indodana yenze kuNkulunkulu ifanele ihlolwe kuqala ngibinye ngiyakuthanda angikubizi kodwa emva kokuba sekudlulile kuthela izithelo ezinhle zobumnene. Isikhathi sokuhlola lapho umlilo ushisa ukuthi wonke umKristu phakathi neminyaka wedlula kanjani kuleso sikhathi sokuhlola. Futhi iBhayibheli lathi uma singeke sikumele lokho kuhlolwa siba ngabantwana abangamavezandlebe futhi hhayi abantwana bakaNkulunkulu. Ngakho umntwana wangempela ngesikhathi sokuhlolwa okwakuyikho lokhu abahambi ngokubona amehlo abo enyama avaliwe ezintweni ezibazungezile bahamba kuphela ngokukholwa kwenkosi uJesu Kristu ebuke ezwini lakhe futhi ekholwa ukuthi uyogcina lonke izwi ngayo impela indlela athi uyokwenza ngayo. Isikhathi sokuhlola izivivinyo futhi siyabona ngenkathi lesi sikhathi sokuvivinya sifika kulaba bantwana abathathu bamaHeberu bazifakazela bethembekile bathi ngeke sikhothamele isithombe. Khona-ke izimemezelo ezikhulu ezazisayiniwe bahamba futhi babaqoqela ndawonye futhi badonsa izandla zabo emuva kwabo futhi babahambisa babakhubulela eplangweni elikhulu umzila wezindiza ukuwela esithandweni esasenze izibhakabhaka zibe bomvu ngokoqobo ukushisa okuphindwe kasikhombisa kunelokho esake sabaso. Futhi ngenkathi besenyuka leli plangwe bazi ukuthi enhlizweni yabo ababonanga ukuthi uNkulunkulu yonke yakwenze kanjani kodwa babazi ukuthi uNkulunkulu wayengakwenza kwakuyinhlanhla yabo okuhamba ukuya ekufeni kwabo njengoba kwakunjalo ukugcina izwi likaNkulunkulu. Futhi lapho bekhubukela lapho mhlawumbe kwakuyihora elimnyama kuna wonke bake balibona bebengenalo nalo ekhaya abangaye kulo kulo mhlaba babengabathunjwa babefana nezigqila nje babeletshwe bevele ezweni lakubo lendabuko babengavunyelwe ukuya enkonzweni yasezidlangaleleni bakhonze izithombe kulelozwe ngakho abakwazanga kuya ekukhonzeni izithombe futhi babengeke babe namalungelo ezwe labo lendabuko babe ngabathunjwa kodwa into eyodwa ungeke ubophe ikholwa kuNkulunkulu walo qhabo ukwazi. Futhi kalokho kusa lapho bekhuphukela lapho bazi ukuthi babemibode loNkulunkulu futhi lapho beqala ukwenza izinyathelo zabo lapho bekhuphuka mhlawumbe ihora elimnyama kwena wonke bake bafika kulo futhi ukushisa kwezithando kuqala ukuhamba ngokusheshe ebusweni babo. Futhi njengoba benze isinyathelo sabo sokugcina sokuvalelisa kulo mhlaba kwehlela kuleso sithando somlilo kwaseke kufika uJesu ngaleso sikhathi futhi wehlela kulezo sithando somlilo edonsa isundu esihlahleni esihlala siluhlaza sivele ezulwini futhi waphephetha umlilo wasuka kubo kwaze kwathi ngemva kokusha mhlawumbe ihora noma ngaphezulu inkosi yakhandleka yase ithi vula futhi akesibone ukuthi kwenzeke futhi lapho bedonsela phansi isivalo esikhulu sesithando nezivalo esikhulu setsimbi noma sethusi sawa inkosi yabuka ngaphakathi yase ithi bangake sibafake lapho na wathi sifake abathathu wathi kunabane phakathi lapho futhi oyedwa wabo ubukeka njengendodana kaNkulunkulu. Kungahle kufike izikhathi ezimnyama ezishisayo kungahle kufike izikhathi zokuhlola kodwa uJesu hlale sekundleni uma nje sizoba neqiniso futhi sithembeke. Kungozi fazana mncane ngesinye isikhathi owayechithe yonke imali yakhe kodokotela futhi wayethengise ipulazi neqembu mhlawumbe futhi konke nakho wayekuthengisile futhi ukunikeza odokotela ukuzama ukujola ukuphulukiswa akekho kubo owayengamsiza ngalutho futhi njengoba ehlezi yedwa umzimba wakhe omncane wawubuthakathaka ngoba wayelahlekelwe igazi iminyaka eminingi futhi akukho kwakubonakala kumsiza futhi lapho wayezwile niyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi wezwa ngaleyo ndlela ngaphesheya kolunye hlangothi lwekalile kwakukhona umprofethi laphaya owayephulukisa abagulayo kodwa wayengenayo imali yokuwela ichibi wayengakwazi ukugwedla isikephe ngokwakhe wayebuthaka kakhulu futhi wayengenamali nhlobo yokukhokhela omunye umuntu ngoba wayechithe yonke ayenayo kodokotela futhi wayelokhu emubi njengoba wayehlala enjalo ngobunye ukuza lapho esahlezi ngaphandle njengoba singacabanga egosini neminwe yakhe emincane evevezelayo uzama ukwenza ukukhilosha kancane noma ukunitsha lapho ebuka phansi lapho kwakunomsindo omncane owenzekayo ezansi ngasolwandle futhi isikebhe sincane safuqeleka phakathi kweminyezane futhi kwenzeka ukuthi abuke futhi ngemva wayethezi lapha ecabanga manje yonke imali yami siyambile ngizokwenzani ngokulandelana sithole mhlawumbe akhishwe ekhaya imali imboleko yendlu isikuthathile lokho asinakho ngisho nokudla singakudla futhi akukho okunye futhi angikwazi ukuthola impumuzo cishe kwakuyihora elimnyama kunawo wonke ake wabona futhi cishe ngaleso sikhathi isikembe sincane safuqeleka ngaphakathi futhi uJesu weza wehlela emfuleni nomzi bawakho mncane ovuvezelayo futhi kumbulani nje ngoba uJesu yeza wonke udevil esogweni uyozama ukukuqhelisa kuye kunjalo ungathi uzwe umlayezo kodwa udevil uyohlala ehlombe lakho ngo futhi athi ungalaleli 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 kodwa ungamkholwa wathi noma kubani othandayo angeza futhi aphuze emanzini kuphila ngesidle ningamlaleli ngokuba ungudevil futhi yosifazana mncane wehlela lapho uJesu yekukugela khona labantu bebuthene ngakuye abampofu lokuye nokunye futhi nakho kwakuba umpriest nabo bonke abaholi abakhulu benkolo yakhe futhi babehlekisa ngaye futhi bathi hey nguwe ophulukisa abagulayo unguye na awu sinenqaba yabagulayo ake sikubone baphulukisa awu nguwe ovuza abafileyo unguye na sinendawo yabathuna egcwele phama lapha ake sibone ubavusa akazange ngishona ke nakancane kubo wavele wahamba waqhubeka wayinento eyodwa kumele ayenze kwakuyinto uNkulunkulu wamkhombise yona ukuthi ayenze akukho kuncane noma akukho kukhulu uma uMkhristu efika kuleyo ndawo lapho ayobeka khona eceleni futhi engalaleli wonke amahlazo nezinto ezishiwo nakho konke okuqhubekayo futhi abe nenjongo eyodwa ewukwenza into ebeka kuNkulunkulu leyo uNkulunkulu akuthumele ukuba uyenze kuzoba nosuku oluhlukile nebandla elihlukile Nangulapha wahlela kulezi zicuku noJesu wayembisana naye ekuhambeni kwakhe okunensayo okuzinzile futhi abantu babegijimela kuye futhi bethi ngabe wena ungumprofeti na ngabe wena uyilokho na ngabe wena uyilokho na usho kuthiwani ngokuza lapha futhi ungenzele ukuthile na ake ngikubone wena wenze isimangaliso Singathandi kubona wena ukukhula manje yabe yiwayini nanga ujeke ugcwele wona ngikathanda ukuba nalo bathi ngakuyi wayini elimnandi yenza leli wayini ake ngibone ukuthi linebitheka kanjani akazange aphakamise ngisho ikhanda lakhe waqhubeka nokuhamba nje lokho kungenza ngimthande Yazi kuthatha abantu abancanyanyana ukuqophisana nokuphikisana indoda enkulu ayinaki lutho lunjalo amaKristu awaqaphela ukuthi izwe lithini uma efuna ukusho noma yini ayifunayo bane bakhulu kakhulu ukuqaphela lezo zinto ezincanyana bayaqhubeka nje beqhubeka nje Wosifazana mncane wacabanga manje ihora kuphele ngiyoke ngimbone ngalo ithuba lami lokugcina ithuba kuphele ngake ngaba nalo futhi ngiyakhola ngempela uma nje bengingathinte ingubo yaleyo ndoda bengingasindizwa ukukholwa kungaka pho isikhathi ezingaka pho futhi lapha njengoba izixuku sizama ukuvimba ukuqanga amatyolo ngandlela thize futhi ukhasa phakathi kwazo lezo sixuku waze wathinta inkubo yakhe futhi wahamba buyele muva wase ema esixukwini ujesu waphenduka wayesethi ngubani ongithintile na ngani isixuku sathi ngani akekho ukuthintile wonke umuntu wakuphika futhi upetru wamkhuza wathi nkosi wonke umuntu belokhu egudlana nawe wathi kodwa ngiyabona ukuthi amandla aphumile kimi futhi waqalaza waze wamthola futhi wathi ukukholwa kwakho kukusindisile ihora lakhe elimnyama kuna wonke futhi ipepeli lasho ukuthi wezwa ngaphakathi kuye ukuthi amahloni umopho usinqamukile bekungeyona yini inkosi ujesu efanayo lapha kulokhu kusa na endodeni ehlezi lapho enomkavuza usudlondlobele yaze yona udokotela wathi angaphila isikashana nje futhi lapho idlule kaselitshare holeni elimnyama kuna wonke yalibona futhi imizuzu eyishumi nanhlanu yama emuva lapho futhi kwadingeka yize lapha futhi ithi wonke umuzwa osindayo ususukile kimi ihole elimnyama kuna wonke khona-ke ujesu uyafika umfoti benze hleli zilapho ngenkathi umlingani wakhe umncane othandekayo osekazibulweni kulobo busuku kwakunjani wayelele lapho ezibhedlela lapho eludlile nomdlavuza obendeni nodokotela babemdela uthi umfowethu wood nami sasiphandle ehlathini ukuzingela ingwejeje futhi siyangena futhi kukhona okwangiphoqelela ukuba ngiye lwivini ngani na angazi futhi ngathi mfowethu wood shayela ngongasekhoneni ngizongena kwi-Sutcliffe futhi lapho ubuya ungangilanda ngalinda ngalinda angizange ngimthole ndawo futhi emva kwesikashana ngambona jika kwelinge khona futhi edlule emgwaqeni ecabanga ukuthi ekasutcliffe kwakungomunye emgwaqo phezulu ukube lo mlisa ubeyobheka kuphela nje ubezobona ukuthi kwasutcliffe kwakungekho lapho futhi usebenzelana nabakwasutcliffe yena uyazi ukuthi indawo ikuphi kodwa udadewethu benze omncane okuphumule nonkulunkulu kulobo busuku wayeme ekhaya lakhe wathatha lezo zithombe ezincane nengelosi yenkosi phezu kwazo wayeseguqa phambi kwaso futhi wathi wo nkulunkulu ngisize ngithole umfoti Branham ngomyeni wami othandekayo futhi uyehlele edolobheni ukuyokhokha isikweletu sikagesi engazi ukuthi ngangikuphi kulo mhlaba obanzi futhi uyeza ngalinde isikhathi esingaphezu kwesigamu sehora futhi ngangilokhu ngibona itraki lidlula kwelinye ikhona ngathi ilahlekile kufanele ngenyukele lapho futhi lapho nje ngifike ekhoneni futhi weze ekhoneni ukuba ngingene etrakini futhi cishe ngaleso sikhathi udadewethu Benz ufike ekhoneni futhi lapho ngomkhuleko kukholwa unkulunkulu omphulukise emyeni wakhe futhi nangu yayihlezi kulobo busuku kwasebumnyameni obubedlula bonke behora bese kuthi-ke ujesu uyafika sicabanga nje ukuthi zilahlekile futhi sishiyiwe futhi lapho uthola umuzwa qubeka nje ubambelele uzoba lapho ungakhathazeki kwakuyihora limnyama kuna wonke ujoji khatha umncane ake walibona ezansi lapho imilltown wayesonta ebandleni elalingakholele kuphiliseni ngokankulunkulu baklolodela futhi bahlekisa ngokuphulukisa ngokankulunkulu futhi lapho lowo wesifazane umncane lele kulezo simo futhi inkosi yakhuluma kimi phansi lapho empeteni futhi yathi yahlele emilltown ngangingakaze ngizwe ngendawo ngiza kuwo kanye lo msamo futhi ngathi inkosi ngithuma endaweni ebizwa nge-Milltown kukhona iwundlu elincane liwukeke emahlathini futhi likhalela usizo akekho wayazi ukuthi yayikuphi nomfowethu George Wright ubelapha kulokhu kuza wathi yazi ukuthi kuphi ingaphansi nje kwendawo yami ngehla ngomgqibelo olandelayo ngabheka yonke indawo ngase ngiqala umhlangano ebandleni elidala lebaptist kwase kuthi-ke umnumzane hall wangihola ngalapho ukuba ngikhulekele le ntombazanyana futhi ngayikhulekela abantu bakubo baphuma endlini babengafuni ukuzihlanganisana nalutho ngakho ngoba ibandla labo lalibatshelile noma yibapha abantu owangena emhlanganweni wami uzoxoshwa ezontweni Nako la wayelele khona iminyaka ezishiyagalolunye nezinyanga ezishiyagalombili ethexa babanga umhlane engakwazi ngisho nokunyakaza wayekhalile wayekhulekile kuze kube ungahamba kuze kube yilolu suku futhi ubuke umbhede wakhe mncane wayehlikihle wonke ungubende wasuka ngemuva kwawo ekhala kuNkulunkulu ukuba enze okuthize futhi nokho ibandla lakhe elibandayo elihlelekile elingenandaba lalingakholelwa kuphiliseni ngokaNkulunkulu futhi lingala noma ubani ukuba eze amkhulekele ngaleyo ndlela lapho ubaba wakhe wayeyitiloli noma ukuthize ebandleni umama wakhe nabo izinsika ezinkulu ebandleni futhi lapho benqatshwa wonke amathemba ayengeseko odokotela bayamdela eminyakeni emihlanu ngaphambili wayenezisindo ezingamaphawundi cishe angamashumi amathathu nezikhombisa kuphela lutho ngaphandle kwamathambo imilenze yakhe emincane yayibukeka njengezinto izomshanelo futhi lapho wayelele ngene lutho ngaphandle kwezikhumba phezu kwethambo ngolunye usuku ngehlela lapho nonina wagijima ubabayi wakhe wahamba ekhaya babengahlanganise lutho nalowo mshisekeli futhi ngolunye usuku wangena ukuyomkhulekela ngathi ntombazanyana ungavuma yini ukusukuma futhi ubhabhathise egameni lenkosi ujesu ukugeza izono zenu futhi nimkhonze na wathi ngeke ngisondele ukuze ngizwe ukuthi uthini wathi ngizokwenza noma yini ngabheka ngilele phezu kowami umbhede wakhe futhi lapho kubekwe incwajana yami ebizwa ngokuthi ujesu nguye ezela namuhla naphakade ngamkhulekela kwakubonakala sengathi akusizanga ngalutho amaviki amabili ngababa umhlangano ngenyukela ukuyobhabhathiza enhle e-Chatham Fort futhi ngalolo suku umhlangano wawuphela ngalobo busuku futhi ngenkathi ngisabhabhathiza kwakukhona umunye umfundisi phezulu lapho owahlekisa futhi waklolodela yona kanye imicabango yombhabhathizo wamanzi nokusebenzisa igama lenkosi uJesu Kristu wathi uma omunye wabantu bahamba ohlezi ngaphansi kwaleli tende wayekade eseduze nendoda phuma lapho manje angifuni ukuzihlanganisa lutho ngabo futhi kwenzeka ukuthi umnumzane Wright wayehlezi lapho futhi wasukuma wasephuma futhi ngalo kanye isonto elilandelayo ngikaze ngiwuvule umlomo wami futhi ngasho igama ngendoda futhi ngenyukele lapho endaweni engizoba kuyo ukubhabhathiza enhla lapho e-Chatham Fort futhi ngenkathi ngiphumele emanzini nakho kumi abantu bevele emvuselelweni yakhe bemi osebeni ukuhlekisa ngami ngibhabhathiza egameni lenkosi uJesu futhi ngenkathi ngiphumele emanzini cishe ngaleso sikhathi uJesu wafika nakho ukuze ibandla lakhe lonke nezingubo zabo ezinhle zixambuze kulawo manzi anodaka ngimemeze uNkulunkulu abe nomusa kimi futhi ngababhabhathiza bonke egameni likaJesu Kristu khona lapho kulowo mgodi wamanzi ngikhuphukela kwamfowethu George futhi umfowethu George wathi futhi Branham woze sidlweni sakusihlwa emizuzwini embalwa ngathi kufanele ngikhuleke ngaya ngale emahlathini futhi angikwazanga ukukhuleka lapha nalaphaya futhi kungazelelwe lapho sekucishe kube mnyama impela ngabheka futhi kwakukhona ukukhanya kukhanya phansi esihlahleni esincane setogood futhi wathi sukuma ngezinyawo zakho ezinyaweni zakho futhi uhambe ngendlela yasekhatha
Little Georgie lay there crying.
Uchoji omncane lele lapho ekhala futhi ethi oh mama ngizosala ngaphandle uzohamba namuhla futhi ngeke ngizakwazi kumbona futhi leyo kwakuyinkonzo yokuvala ngalobo busuku yemvuselelo enkulu nangu yalawa yekhona namathemba onke kasekho kwakubukeka kanjalo futhi ngaleso sikhathi uJesu wafika futhi lewo wazifazana mncane lele lapho kuphela engamaphawundi engamashumi amathathu nentoke zizinto ngenkathi ngingena lapho futhi ngambeka ngesandla ngathi dadewethu nkosi uJesu ibonakale ngimi esikhashane nesedlule ngasohlangothini lwegquma lapho wathi woza lapho futhi ngikubeke izandla ukuthi ungahle uphulukiswe lolo hlaka luncane olunamathambo olwalungazange luvuke empeteni iminyaka ezishiyagalolunye nezinyanga ezishiyagalombili wema ngezinyawo zakhe wayesephuthuma ophiyanweni wayesekuqala kudlala Jesu ngigcine eduze ngosiphambano kukhona umthombo ligugu ungesihle kubo bonke umfudlana ophilisayo nowogeleza uvela entebeni yasekalvari wawuyihola limnyama kune wonke uJoji ake alibona kwasekokufika uJesu Ukongolose uWillie D. Upshaw, iminyaka engamashumi ayisithupha lezithupha ezihlaleni esinamasonto, wadudulwa esuka ihholo lengqungquthela eyendaweni yengendawo, wayekhulekelwa izikhathi ezingamakhulu, wayeyisekela mongameli lenhlangano yeBaptist yaseNingizimu, iSouthern Baptist. Indoda enkulu, indoda emangalisayo, indoda eyayingaba ngumongameli e-United States ngo-1926 ukuba wayethengisa ngobuzibulo bakhe, kodwa wayewuzonda ugologo futhi wagijima ngethikithi lokwenqatshelwa lapho iqembu lamademokrati beliyomkhetha. Bathi babezokwenza futhi babeyokwenza, isizathu wayengakwenza kalula, wayethandwa kakhulu, kodwa wathi bengingeke ngishintshanisane ngobuzibulo bami ukuba ngumongameli. Hallelujah! Kulukulu siphe amadoda anjalo ehlala mongameli lethu lapha. Yebo umzane, wayezolala kanjani-ke njengesishosha na? Umhlane wakhe waphuka kusukela eneminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala futhi wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesithupha. Futhi kobunye busuku ngaleya phambi kwamashumi ezinkulungwane zabantu ngenkathi uRoy Davis emthumela phandle lapho futhi wamhambisa wangena ngesihlalo esinamasondo emva kokuba uRoy emkhulekele namakhulu abanye. Futhi angikaze ngizwe ngendoda empilweni yami, wayelapho-ke ehlezi emuva lapho komunye umhlangano nje. Ngenyukele emzamo futhi cishe ngaleso sikhathi ngabuka futhi ngabona isitaki sotshani obomile nomfanyana edlala lapho. Umoya ongcwele okuqala kwembula wamkhomba futhi wamtshela ukuthi wayengukhonkoloze nokuthi uJesu Kristu wayemsindisile. Lapho yena odinga ukunekekela iminyaka engamashumi ayisithupha nezithupha ezihlaleni ezinamasondo, iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nezithupha budala, ihona limnyama kuna wonke ake walibona, wonke amathemba ayengasekho ngokuphulukiswa kwakhe, wayesifika-ke uJesu. Nendoda eyayikade sesihlalweni esinamasondo iminyaka engamashumi ayisithupha nezithupha yasukuma yaseyigijimela emsamo, ineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nezithupha budala, futhi wathinta izinyawo zakhe futhi wagxuma phansi laphezulu futhi wema emhlanganweni kaBilly Graham futhi wacula ngencikezi ngalweni zaphakade ezitebhisini zehlala mongameli. Ihora limnyama kuna wonke wayesefika-ke uJesu. Kwakuyihora limnyama kuna wonke u-Abrahama alibona lapho eseneminyaka eyikhulu kudala, wayesefika-ke uJesu. Ngobunye busuku ngemva kokushumayela isikhathi eside, wathuma abafundi bakhe futhi bangena emkhunjini base bephuma ngaphandle kwakhe futhi kubukeka sengathi ukuthi ngikathi ekwenzile. Khona-ke ungaphandle phakathi olwandle umkhumbi omncane wawukhona futhi kwaqhamuka iziphepho ezincane futhi udevel wathi ngibasusile kuye manje, ngibasusile laba abagingqiki abangcwele enkosini yabo, ngizobona ukuthi ungakanani umlayezo abazowuyisa kuwo wonke umhlaba, ngizobacinisa bonke phandle lapho. Ngakho-ke nakho kuqhamuka iziphepho ezikhulu, udevel waqala ukuthimula umoya wakhe futhi iziphepho zakhuphuka nomkhumbi omncane waqala ukubhampa phansi naphezulu kanje oseyili bavithizeka, izikwedlo zaphuka, umkhumbi wagcwala amanzi futhi kwakuyizikhathi ezimnyama kunazo zonke. Kungabazeki ukuthi babebambene okhalweni bekhala bacabanga, wo ushonephi na, kwenzekeni kuye na, kungani singalindanga futhi hambe naye na, kungani singabanga naye esikepeni na? Futhi zikhathi eziningi ungahle ucabange into efanayo mngani wami, ungahle ukuba uhambe ngaphandle kwakhe, kodwa khumbula usakubhekile, uyakwazi lapho okhona. Bangahle ube nenkathazo ekhaya lakho, ungahle kube nenkathazo emphefumulweni wakho, ungahle kube nenkathazo emzimbeni wakho, noma ngabe kuyini ungakhathazeki, unamehlo akhe kuwe ukubhekile. Wakhwela phezu kwentaba wayebuka phandle lapho futhi wabona wonke amaqhinga udevel ayewadlala. Haleluya! Akakhwelanga nje kuphela, kodwa wakhwela izindonga zaseCalvary, hayi kuphela eCalvary kodwa nezindonga zenkazimulo. Futhi hlezi kulobo busuku ebukhozini ubheka phansi emhlabeni, akukho ngisho ukugqobhoza okungeza emanzini ngaphandle yena, kungemvume yakhe ulwandle lukwazi ukunyakaza, iqabunga likwazi ukunyakaza, inyoni ayikwazi ukundiza. Oh, malibonge igama lenkosi. ungaphezu kwayo yonke imibuzo namandla umhlaba wamenzela igama eliphansi kunawo wonke lingalethwa uNkulunkulu umnika igama eliphakeme kunawo wonke angaphiwa umhlaba wambeka phansi ngendlela ababengamthola ngayo ethuneni elinesono kodwa uNkulunkulu wamphakamisa ekuphakameni okuphakeme kunakho konke uphakeme kakhulu aze adingeke abheke phansi ukuze abone izulu iso lakhe liphezu komzilini futhi ngiyazi uyangiqaphela uyakuqaphela wazi yonke imicabango esengqondweni yakho wazi zonke izenzo ozenzayo wazi konke ngayo kunjalo wena uthi kodwa ngidlubukile 40 Branham lokho akwenzi nomehluko omncane wazi kahle nje ukuthi udlubukeleni yena wazi kahle nje ukuthi wena ukuphi wena uthi awu 40 Branham ngihambe ngaphandle kwakhe futhi ngaba lethuba ngesinye isikhathi lokukhuluma ngaba lethuba ngesinye isikhathi ukuba ngumKristu ngaba lethuba umshumayeli wangibiza futhi ngangifanele ngabe ngahamba ngizamile kanye kodwa ngehluleka ngenze lokhu lokho kungakhathaleki ukuthi wenzeni usabeke iso lakhe kuwe labo bafundi bahamba ngaphandle kwakhe futhi ihora limnyama kuna wonke ngikathi lo devil yabasusa lapho basuke ebukhoneni bakhe waqala ukubahlasela mhlawumbe yilokho akwenza kuwe kulobu busuku angahle akunike umdlavuza angahle akunike lokho angahle akunike lokho angahle akunike ekhaya elilimela angahle akunikeze inhliziyo edabukile angahle akunike izinkathazo angahle akuphathise ngekhanda angazi ukuthi uzokwenzani kodwa kunento eyodwa engiyaziyo ukuthi uNkulunkulu usabeke iso lakhe kuwe leli kungaba ihora lakho elimnyama kunawo wonke angazi uNkulunkulu uyakwenza kodwa ngalelo hora elimnyama kunawo wonke lapho kwase kuthi abalungele ukushona phansi wayesefika-ke uJesu esuka ihamba emanzini engathi kamezekile nhlobo amagagazi amakhulu avele andlaleka phansi phambi kwakhe lapho ehamba uPetro wathi inkosi uma kunguwe lowo yisho kuba ngize kuwe wathi woza phumele lapha celani niza kwamukeliswa funani niya kuvumana ngongothani lizovulela ngokuba yileyo nalowo ongqongozayo kuya kuvulwa yileyo nalowo ofunayo uya kuvumana impela uzabhekile futhi into exakile ngakho ngikathi labo bafundi bengenakuzisiza futhi bengenathemba futhi lapho uJesu efika kubo kwakuyinto kuphela eyayingabasiza futhi babemesaba futhi ngithi namuhla mngane lapho izizwe sezehlulekile lapho abantu sebehlulekile lapho imiphakathi yehlulekile lapho ibandla selehlulekile lapho konke kunye sebehlulekile kubukeka sengathi sesihambile ngokuphelele futhi impela noma ngasiphi isikhathi noma iliphi ihora ungeza ukukhala futhi ngeke ukwazi ukudlula ekukhaleni kuze kube yilapho umhlaba wonke uzobhujiswa ukumiswa kukodwa kwamabhomu kuyokwenza yilokho kuphela kufanele ukwenze okukodwa nje akudingekile ukuba bahambe eMoscow bangahlala khona lapho bese beqathaza eyodwa ku-4th Street eLouisville futhi singama khona lapha futhi siqathaze eyodwa eMoscow futhi futhi kuzoba yini uma le mikhumbi emikhulu lele phandle lwandle kanje ngamarekhodi eselungele khona kanye kulawo madolobha na enye ngalapha iqeqeshwa ngale ndlela enye ngapha iqeqeshwa ngaleyo ndlela yokuqala iyathinta lene izothinta ngaleyo ndlela kuzokwenzekani na umuzi wakho uzokusiza nganike na imali yakho izokusiza nganike na umkane wakho umfana uzokusiza ngani noma umkane wakho intombazane uzokusiza ngani na noma yini enye izokusiza ngani na uma ungalungisele noNkulunkulu usuhambile isikhathi nephakade leli hora limnyama kunawo wonke umhlaba wake wabhekana nalo kusukela ekuqaleni kwesikhathi asikaze sibe khona esikhathi kuwo wonke umlando wezwe omnyama njengoba sinjalo manje umdlavuza uhlangiye cabanga nje lokho ngeze isitatimende kolunye usuku okwaziswa ngamaphepha okunjena ukuthi kuzofa abantu abaningi emelika kulo nyaka ngenxa yokubhema osikiliti ubange umdlavuza ozofa kulo nyaka emelika kunalowo owabulewa eminyakeni emine yempi yasekorea Ndabuza, udangile, izifo, ziyenzeka, futhi yonke into yenzeka. Hawu, asazi ukuthi yini kufanele siyilindele. Odokotela bazi ukuthi bangazibiza ngani izifo. Ngakho ke bathi zingamagciwana athathelanayo. Liyini igciwane elithathelanayo? Buza udokotela, yinto angayazi lutho ngayo. Uvele athi nje igciwane elithathelanayo. Yilokho kuphela kukhona. Kukhona izimbungulu ezindala namadimoni endizayo. Indoda engakaze izwe ngaphambili. Onke useminyakazeni onke sizama ukukunqanda ngezinto zemvelo kodwa lapho sizama ukwenza lokhu kuveza enye into kunjalo uma unikeza indoda umjovo kazifo zonke ngalokhu uzoqalisa enye into ethile unikeza lokhu usukuvela uphumile endleleni uNkulunkulu nendlela singahle singene kuyo amabandla asahlulekile amapresbyterian ayehluleka imethodist iyahluleka ibaptist iyahluleka ipentecostal iyahluleka ipilgrim holidays iyahluleka ichurch of god iyahluleka thina siye sawonke umuntu uhluleka kulungile awukwazi ukuthi ngiyimethodist futhi wenze ngokuphepha ngeke uthi ibaptist futhi wenze ngokuphepha imethodist noma ipresbyterian noma ungaba yini noma ipentecostal ngeke uthi uvikelekile ungeyena webandla ngoba ibandla lehluleke ngokudabukusayo ukugula kuse kudangela kunjalo kuze kuba ngiyakholwa abahlanu kwaba yisishiyagalombili noma into enjalo bazofa kulonyaka ngomhlavuza cabanga ngakho futhi izifo zazo zonke izinhlobo izifo ezintsha nezinto eqhubukayo lokho nje kubi kakhulu ukucabanga ngakho izimoto ziyabulala futhi insuku zonke abantu bashayela behla ngomgwaqo bethukile kakhulu futhi bedazuluka ngathi bengihamba ngehla ngomgwaqo elumbili zolo futhi owesifazane ubezongishaya angisuze emgwaqeni bengihamba kanje nomkami ube nami futhi ngezwa ukuthi ukhona umuntu emva kwami izixuku zazi nje futhi wesifazane bukeke isule bhema usikiliti wathi awu manje uma ungazi ukuthi yilobu ulangothi lomgwaqo ofuna ukuhamba kulo susuke emgwaqeni ngathi awu nenekazi lathi thula nakho lapho khona nakho lapho khona kuyini na kukugulisa imizwa kungokwengqondo futhi odokotela bathi abantu basemelika bayizishiyagalolunye kwabayiyishumi banokukhubazeka kwengqondo ngisho nodokotela bengqondo ukufanele ngabe bangabahumushi bengqondo bayadlanga futhi bayahlanya bawahuka ngozankoza bakhulu esikundleni sezinhlanya Usangana kusemnyakazweni, ukudlengule kusemnyakazweni, ugoloko kusemnyakazweni, isono sisemnyakazweni, isono sisemnyakazweni. Ayike indlela yokukumisa, ukukhomanisa ibushandela njengezigugula. Ayike indlela yokukumisa, ngoba bakuhulumeni nakwezinye izindawo. Wo kodwa makabonge uNkulunkulu kuleli hora limnyama kunawo wonke khona ke nakukuza uJesu engena usanda sakhe seluliweyo futhi ebonisa izibonakaliso nezimangaliso futhi enika abantu insindiso nesihawu ihora limnyama kunawo wonke izwe elakela libona lapho itwala laseGibraltar liyokhuma libe yizicucu ngoluyosuku kodwa itwala leminyaka liyomaphakade njengesikhumbuzo sovuko Kristu Kulungula libusize bantu Kulungula libusize bantwana ungahle ube mpofu ungahle ungazi ukuthi ukudla kulandelayo kuvelaphi kwale kukhona into eyodwa wamukelekile nje emtjonjeni okuphila kulobu busuku njengomuntu ocebe kunabo bonke emhlabeni uza ngaphandle kwemali ngaphandle kwentengo kuvulekele noma kubani othandayo ihora limyamba kula wonke umndeni owake walibona bheka imindeni ehlakazekile ziningi izehlukanisa emelika iyodwa kunokuba zikhona wonke umhlaba uhlanganiswa ndewonge isehlukanisa sisekudlangeni buya kuphi ukwethembeka nobuqotho nobufazane babesifazane bethu basemelika na bheka amadoda futhi konke abakwenzayo ijubane emigwaqeni bezama ukushaya yonke into isuka endleleni yabo bangakwazi behle futhi baphuze ubiya ngaphambi kokuba baye ekhaya bukana amantombazane ethu ayinjejane ehlane zintelela ngesikhathi osikilide ezandleni zawo futhi ungakhathalekile kakhulu ukuthi isayensi yakwezokwelapha ibeka izixwayiso zingakanani umdlavuza umdlavuza abayentaba abayentaba bayobaphafuza khona lapho noma kanjani umshumeli angama futhi ashumayele izibane zakhe zasemini izicime futhi abatshele ukuthi akulungile futhi bazothi oh wena oshisekelayo omdala mhlaba usulungele ukwahlulelwa futhi sizokwemukela phawule izwi lami ngeke kuthathe isikhathi eside kakhulu ukuze kube khona okuzokwenzeka ngenkathi ngibona levuselele ishanelwa ngomzuzwana idlulile futhi ngimi lapho leyo nkanyezi yokuza yalenga phansi emfuleni eminyakeni ngamashumi amabili nento edlule ngenkathi ethi umlayezo uzoshanela umhlaba futhi kube nemfashini endala ukuthululwa kukamoya ongcwele kwepentekostiyani nemilile evuselela nezinkonzo zokuphulukisa kusingathe imbulunga yonke yenza amaphutha amaningi ukubhala kwephephandaba lapha kuke kudala emacrol noma kwamac all ngekathi leyo ndoda isongela umhlangano wami phezulu lapho emini yepolisi abanye babo mnumzane Peterson nabo beza bengitshela ukuthi wayesemhlanganweni ngathi kungabazeka inhlobo kodwa awukaze uhlolisise kahle izindetshana zakho uthe u-AALN ubhale leyo ncwadi futhi u-AALN wayengahlanganise lutho nakho manje-ke uma lokho bekuyiphutha elinjalo ngikhola ukuthi konke kunye kuyiphutha eliningi kathi-ke abazalane bangahle bafanelwe ukuxekwa okuningi benza amaphutha amaningi lokho kulungile kodwa mfowethu ngingaqoka kutholakala enkundleni yempi ngenza amaphutha kunokuba ube ngumxheki womuntu ozama ukuthola imiphefumulo isindisiwe kuNkulunkulu wenzani ngakho na malibonge igama lenkosi uNkulunkulu amandla enkosi uJesu Kristu anele ngokufanayo njengoku busuku ilona lode itwala ilona lode ithemba yikhona kodwa ukukholwa futhi uKristu ulethule kuwe futhi ubhile noma uvulathele futhi ufe ihora elimnyama kunawo wonke izwe lake lalibona kodwa uJesu usefikile futhi ulapha manje izibuziso zakhe sivulekile uhlangothi lwakhe lugwaziwe izandla zakhe ziyafinyelela futhi noma ubani othandayo angeza futhi aphuze emithonjeni yokuphila ngesihle uyazikhethela indawo yakho yaphakade izoba izosekeleka esibuweni sakho sokuziphatha kuJesu Kristu leli ngakhe kube yithuba lakho lokugcina futhi uma sikuthambisa amakhanda ethu manje okwezi lomkhuleko nje ngizocela utade ukuba eze opiyaneni futhi ngenkathi wonke umuntu esemkhulekweni ngifune nikucabangisise ungaya kuphi kulobu busuku na kuyokwenzekani kulobu busuku uma uhlaselwe yinhliziyo na leli kungenzeka kube yithuba lokugcina nalo kucabangisise manje into ewukuthi ngeke yini uthathe leli thuba na wena uthi awungithi ukuba musha wo mfowethu tete wethu akanandaba nobudala ungaweqa umuqa lapho usemusha noma lapho usumdala akunandaba niyabo baba wethu wasezinini lo mlayezo manje siwunikeza wena egameni likaKristu ihora elimnyama kunawo wonke umhlaba olibonile izikhathi ezimnyama kunazo zonke emlandweni wesintu owake wabhalwa kukhona imicibisholo emoyeni amasoso endizayo wawabiza kanjalo wena wathi uyoba nezibonakaliso ezulwini nasemhlabeni kuzamazama komhlaba kukhulu kuzamazamayo ezindaweni ngezindawo ukuqhuma kwezintabamlilo amagagasi amakhulu olwandle wena wathi ulwandle luyahlokoma inhliziyo yendoda iyadluleka ngempela umhlaba wazi ukuthi wenzeni ibhomu le-atom lokuqala liyakusho ukuthi deke kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe wena wathi lapho lezi zinto zifezeka khona-ke phakamisa ikhanda lakho ukuhlengwa kwakho kuyasondela uma ngicabanga ngale yalawo majuda ngibonele yonkekezi endala namaqopha ayizithupha kadavide ifulege lidala kunawo wonke emhlabeni lenga ngaleya ungani izizwe ezingaliboni na futhi ukucabanga ukuthi isizwe sakithi esithandekayo sizohukana nama-arabu kubukeka kanjalo bazoqalekiswa impela nje batelele umusa kankulunkulu manje bafanele bamele ukwahlulela niyalibona lelo fuleke lidala lilenga ngaleya niyalubona kwadule luphuma njengembali iqhakaza niyawabona lawo majuda ebuya esuka ezansi le e-Irani ebelapho iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu iBhayibheli lathi bayobuyisela eJerusalema ngephiko lwekhozi ukubona lezo zindiza ezinkulu ze-United Airlines zibabuyisela emaphikweni okhozi njengoba kwakunjalo bona behla emikhunjini futhi bebheka base bethi uphi uMesiya na? Wena wathi lapho umkhiwane usudlumile yazini ukuthi ihlobo seliseduze siyabona ukuthi usuyahluma futhi sibona zonke ezinye izihlahla zihluma siyazi ukuthi sekuseduze sibona uIshmayeli noIsaka ngaleyo esangweni emphinjeni womunye nomunye njengoba washo nje zonke iziprofethi okhona manje zishaya uNkulunkulu yiba nomusa futhi usindise abalahlekile uma kufanele kube khona oyedwa lapha kulobo busuku nkosi okudingayo khuluma nenhliziyo yakhe manje nje ngokuba mhlawumbe sekuyihora elimnyama kunawo wonke nakuba singahle singakuqondi kungahle kube nabathile lapha abangaqondi ukuthi leli ihora elimnyama kunawo wonke kodwa kunjalo usathane angahle abenze baneliseke kakhulu ezintweni zezwe baze bangakuqondi Wena wathi ebhayibhelini uhambaze ulusizi newawukele impuputhe futhi kawukwazi uNkulunkulu siphe kulobo busuku ukuthi abesilisa nabesifazane abafana namantombazane bangazifikela futhi babone ukuthi leli hola limnyama kunawo wonke umhlaba owake walibona Manje siphe khona Nkosi ukuthi uma ikhona noma ubani lapha ongakwazi wena ukuthi bazoza ngobumnandi nangokuzithoba esiphambanweni kulobo busuku futhi bemukele uKristu njengomsindisi siqu ngabe sikhona isimo sokuziphatha esinjalo namakhanda ethu ekhotheme ukuthi ungathanda ukukhunjula emkhulekweni njengoba sivala inkonzo na ungasiphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu bese uthi ngikhumbule uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise nawe uNkulunkulu akubusise emuva lapha nawe nenekazi yebo ngaba khona omunye ngaphambi nje kokuvala na uNkulunkulu akubusise nenekazi eliselincane wena uthi futhi Branham ngabe lokho kusho noma yini lapho ngiphakamisa isandla sami na kuye ngokuthi ubuqonde ukuthini Niyazi lapho phakamisa isandla sakho udedilela yonke imithetho yesayensi na uyazi ukuthi isandla sakho kufanele silengele phansi amandla adonsela phansi asibambela phansi uyazi lapho uphakamisa isandla sakho ukuthi kubonisa ukuthi kukhona kungaphezulu kwemvelo kuwe okwenze isinqumo na okuthile okungekhona kwemvelo okuthile okungeyona isayensi ngumoya okuwo okwenze wephula amandla adonsela phansi ngomuntu ongaphezu kwemvelo kuwe uphakamisela isandla sakho kuNkulunkulu wezulu futhi uthi manje ngiyamamukela uJesu njengomsindisi wami uyazi ukuthi umoya kuwena wenza lokho na awukwazi ukuzenzela wena yilokho elikushoyo umehluko phakathi kokuphila nokufa Umone puja phakamisa isandla sakho kuye uma ebona umzilili uya kubona impela manje ngenkathi usese sihlaleni sakho ngo uma ufuna kuza ealtare futhi ukhuleke lokho kukuwe uma ufuna ukuhlala esihlaleni sakho sizokukhulekela ungakwazi ukukhetha ukuthi yipi indlela ofuna ukukhuleka ngayo uNkulunkulu uzokuzwa kukhona izandla ezingaba yishumi nambili ziphakeme Manje uma ufisa futhi ufuna uNkulunkulu akwenzele khona lapho ekunike khona ukulahlwa ngecala khona ngokuyo leyo ndawane efanayo uyosusa ukulahlwa icala kuwe uzozithathela ukwahlulela kwakho phezu kwakhe uqobo futhi usevele ukukhokhele Muthi yena uzothi baba beka zonke izikweletu sakhe kwesami sekuxazululiwe uNkulunkulu khona ke uzokunika umoya ngcwele khona lapho okhona ngabe ubukuqonde ngempela lapho uphakamisa isandla sakho na uma ubukuqonde ngempela manje asikhuleke Mzindisi obusisiwe angazi nje ukuthi busukubuni obuzoba yintshumayelo yami yokugcina ngifuna ukushumayela yonke sengathi nje kwakungeyami yokugcina ngokuba angazi ukuthi wena uzosho nini ukuthi konke sekufeziwe manje woze ekhaya
I pray that you keep me I want to stay to preach the word
Ngikukhulekela ukuthi ungigcine ngifuna ukuhlala ukushumayela izwi ngiyazibona izidingo sevangeli nomphumela elinawo phezu kwesinto kodwa lapha ezweni lakithi elitela semelika sibone ukukhululeka okukhulu kakhulu izincebo imali yonke into Uwasikwazi nje ukuqhubeka kanje futhi iningi lomhlaba libulewa indlala sondliwe kahle futhi sembathizwa futhi sinemizi yethu izimoto zethu asidingi lutho futhi azazi ukuthi singabalusizi abokuhawukela abaphukuthekile ngokukhuluma ngokomoya hambaze ngaphandle kwegazi lenkosi uJesu lokho singahle sibe nobulungu obukhulu esontweni singahle sibe nobuma obuhle kwentaliswano emphakathini singahle sigqoke ngono sidle kangcono kodwa ho uNkulunkulu ngalowo mphefumulo manje kuleli hora limnyama wena usesekhona lapha ngoba ubeka ukulahlwa ngecala izinhliziyweni kube nezandla eziningana ngiyacabanga ishumi nambili ngingahle ngibe nephutha kungahle ukuba kube ngaphezulu noma ngaphansi angazi inkosi kodwa wena uyabazi bonke futhi manje ngesizotha emkhulekweni wokuvala ngiba letha ezinyaweni zakho kamnandi nangokuzithoba njengezingxenye ezingahlukaniseki zentshumayelo yami kulobu busuku njengesithelo somlayezo ngiba letha kuwe nkosi njengoba bephakambisa isandla sabo kimi ukuba ngibakhumbule emkhulekweni futhi baguqile manje enhliziyweni yabo esiphambanweni bamukele baba bathathe njengabantwana bakho abathandekayo futhi noma yikuphi lapho beya khona enkonzweni noma kungaba kuphi wo kwangathi bangaba amaqhawe omkhuleko bangathi bangaba abazuzi bomphefumulo basebenze ngokuba ubusuku buyeza siphe khona baba bafake kunakekeleni kwakho futhi ubabusise futhi ubanike isifiso esikhulu senhliziyo yabo futhi kwangathi umoya ongcwele obusisiwe ungagcwalisa pila kwabo ngokuba sikucela egameni lika Christu amen bangaki abathanda inkosi uJesu ngenhliziyo yabo yonke na wo akamangalisi na bangaki abazizwa bekolojiwe nyana njengoba nje inkosi ibisanda kwehla futhi yathatha ibulash layo lokukhuhla elikhulu futhi yavele yakukhuhla konke kwasuka wo he Sibendlela kulelo lidala ngiyakholwa iculo le Salvation Army yini engahlanza zonke izono na akukho lutho kodwa i yini engangenza ngiphelele futhi na lutho kodwa i kunjalo asilicule sonke kanye kanye manje ngalizini lokho na uyawathanda lawo mahubo amadala na oh he bengifuna kubona ukuthi ize manje imuphi noma ubani kini onke ama Methodist phakamisani izandla zenu kuhle onke ama Baptist phakamisa isandla sakho ingabe ikhona e Big Greenness na phakamisa isandla sakho Nazarene phakamisa isandla sakho Church of God phakamisa isandla sakho Presbyterian phakamisa isandla sakho bengaba khona umkatolika na phakamisa isandla sakho bheka nje amabandla ahlukene phakathi lapha manje sisacila lelo futhi yini eyenza Presbyterian iphelele na lutho ngaphandle kwegazi lika Jesu yini eyenza Methodist iphelele na lutho kodwa igazi lika Jesu yini eyenza iNazarene iphelele na lutho ngaphandle kwegazi lika Jesu yini eyenza mangaki ama Pentecostal na ngikukhohliwe ukukubuza lokho mangaki ama Pentecostal phakathi lapha na phakamisa isandla sakho manje abantu bayabona bathi siyibandla le Pentecostal bekukhona izandla ezinhlanu eziphakeme zama Pentecostal nakho lapho khona
We are the church of the living God.
Asiwona ama Pentecostal ehlelweni siyibandla likaNkulunkulu ophilayo singabantwana bakaNkulunkulu nje singama Presbyterian singama Methodist singama Baptist singama Lutheran singama Nazarene singama Pentecostal siyiPilgrim Holiness siyibo bonke ngokuba sonke simunye kuKristu Jesu yini eyakwenzayo na lokhu
Amen.
Ngamangalizina yebo mnumzane manje sisacula phansi siphambaneni ngifuna iMethodist neBaptist nePresbyterian nePentecostal neNazarene bonke kubaba xawulane kulungile sisacula enduka ngqo manje xawulane nomuntu othile manje lobu ubusuku besidlo njengoba wonke umuntu azi sithatha isidlo kulobu busuku futhi ngikohliwe ngakho umfowethu Nevili waze wangikhumbuza nje manje bangakho zizwa kahle ngempela ukuthi uyiNazarene Pilgrim Holiness Pentecostal Baptist na ake sibone isandla sakho bengiqaphela lapha iBaptist neMethodist bememsamo bexawulana wo asinjalo yini akumangalisi yini ukuba yinceke yenkosi manje sikabantwana nje futhi abantwana unezindlela ezimbi kabe ezihlekisayo niyazi bazobe benkophisana nomzuzu owodwa futhi bedlala kolandelayo futhi ileyo ndlela kufanele sibe ngayo vele ususe ukukophisana kusuke ehlombe lakho futhi uphume futhi ube nokujabula dlala ngonotoli bakho nanoma yini kufanele yenziwe manje sinemvuselele zayo futhi sizocula evangeli sishumayele evangeli futhi sibe nesikhathi simnani nje akabazobe bekukhulekela na wo lokho kuhle manje woza futhi usisize ngena ocingweni thola yonke indlela encane ongayenza mema bonke abantwana bangene batshele woza manje futhi sisize manje sizoba nenhlanganyelo ethize ngasezwini manje isikhathi sesidlo wonke umuntu wamukelekile ukuthatha isidlo kange nathi imizuzu yembala nje babe newsela lapha ealtare futhi imizuzu eyishumi noma eyishumi ano bonke sekuphelile khona ke sigcina ukugezana izinyawo umfortuneville manje uzofunda umbhalo ophathelene nesidlo ngenkathi thina sihlonipha ngokuzithoba ngempela manje njengoba sithatha isidlo sakusihla